The industry ain't nothing without me, my nigga.
Bam, bam, bam.
Big boys in the building.
Me do T
hits.
Need the president. Sina time ya kubishana na vimbete. Kwenda. Niti 007 001 home, yani resident. Wanatamani mini zime. Kicha wicha wimini pote. Kwa anga sao nisitembe. Awa niwezi eh. As you all know I'm a big boy. I'ma fight you till the end, I'll be alright. Atamunga nenyo teki ivo. Amniwezi bado me, I'm doing alright. Nili wazima wa Swahili. Nye wengine hamniwezi ni makinda rudi shule. Sijui sana Kiswahili. I'ma squeeze you bit to little kids, get off my way. Me do tihits. Hawa niwezi eh. Me do tihits. Hawa niwezi eh. Minyo susu. Hawa niwezi eh. Wakubali wakatai minyo kingi. Hawa niwezi eh.
Big boys in the building, chinyowe. Mavali vangu wapi, wigawe. Zawa wakilifi mombasane piga bao. Wali nitamnyika nimetamba mpaka kwao. Papa wa Roma mindio speaker, kingi. Mlaji wakazora nimekula mpaka pingi. Original cartel vibes of course. Been there, done that, kwenda kikojoz. Always on top, mawinguni juu ya anga. Wale nitamchawi, wale kwenda kwa waganga. Watoto wadogo kula chuma icho. Musinirudishe kwenye game, I'm in retirement. Nakula pension, pumbav, nyambav. Big boys in the building.
Mingyo tihis. Hawa niwezi eh. Mingyo tihis. Hawa niwezi eh. Mindyo susu. Hawa niwezi eh. Wakubali wakatai mindyo kingi. Hawa niwezi eh. Ilipotana na nani walitabiri nita losti. Pumbavu. Japo ili ni kosti. Chuma nimesimama bado niko wimatisti. Sipendo watoto wa juzi juzi kuni test. Bado na roll niko strong. Kama ni don iko more. Na watoto iko love. Mapendo even more. Uwezi kuni zuya mbini kama maji. Usiponinywa lazima utani yoga.
Mingyo tihis. Hawa niwezi eh. Mingyo tihis. Hawa niwezi eh.
Mindyo susu.
Hawa niwezi eh.
Wakubali wakatae mindyo kingi.
Hawa niwezi eh.
Crack some records baby.